Ba sibingelele abalaleli bonke beligwalagwala. U-Amen usekhona yini? Nibingelelwa ugumbi la phezulu la esitanela la kwaphuma khona imfene nemhlanzana ngisindiswa. Siseyinsukwini la kulezi nsuku akumnandi ezweni lakithi. Siyabona nathi ngenxa yaleli gciwane kuyaqala ukuthi namhla iPasika balalele emakhaya, Pasika lethu libe semakhaya, singayi kuyohlangana endlini zokuhlangana. Loko akusiyo ingxaki, ngoba singakushintsha nakudlula lo 21. Siphinde sithathe olunye usuku lwePasika. Ngithanda ukuthi nje ngikhuthaze kubalaleli ukuthi njengoba ababusi bethu okanye president wezwe lethu eshilo ezimbili nje gezizandla noma ngabe wenza nokunye kwesibili, masihlale emakhaya. Leyo message ke message yabazalwane ukuhlala ekhaya u-Israel umezophuma eGibhide kwadinga ukuthi ahlale ezindlini bahlale igazi belibhecile bedla iwundlu belidla linjalo nemifile babayo kanti ngakusasa sebayaphuma bayahamba. Ngisho njalo ke ngigcizelela lokho balaleli begwalagwala ukuthi masihlale ekhaya. IPasika lethu ngicela namhla kuliseka kwincwadi endala, incwadi kaMoses, Exodus, incwadi yemfuduko. Nawuthi Exodus kuyafuduka sekuyahanjwa. Exodus chapter 17, wena osekhaya uzifundele lapho from verse 1 ukuya ku-7. Sithola indaba ebaluleke kakhulu la. Ngithanda nje ukuthi balalele emakhaya sibuke la sithola uNkulunkulu ethi kuMoses phume esixukwini, ithi qekelele, sondela thatha induku yakho, sondela edwaleni. Uthi ungasondela edwaleni nawulishaya lizokhipha amanzi. 3, kusho ukuthi amanzi. Ngicela ukuvala ngaloku Alex namhlanje bese ngithandaza. 1, induku, the rod, Moses ayeyiphethe. Nkulunkulu uthi ngale nduku sondela nayo ngoba abantu abanamanzi bayakhala. Sondela nayo edwaleni, the rock. Nawasondela edwaleni uNkulunkulu sethi shaya idwala ngenduku, idwala laselikhipha amanzi. Okokuqala, induku yayikade isho uNkulunkulu uqobo lwakhe balalele emakhaya. Njengoba uMoses ethatha induku nje wayethatha uNkulunkulu, wayethatha ukuphelela kukaNkulunkulu konke. Uma eya edwaleni wayesondela kuJesu qobo lwakhe. Ngicela ukuthi ngithi ukuchaza kuloo ndawo ke Alex bese ngiyathandaza nabalaleli. Wasondela uMoses edwaleni ngesikhathi Moses elishaya idwala. Ngizothi kuwe namhlanje balaleli, kwakuyiPasika eliphelele lapho. Wanubani owayeshaya idwala? Nasibuka la sibona uMoses ungathi ushaya idwala, kodwa ngale kukaMoses kwakuNkulunkulu uqobo lwakhe. Ungubani uMoses angashaya idwala? Idwala lalinguKristu Jesu uqobo lwakhe. Ngamanye amagama, uMoses ungubani ukuthi angashaya uNkulunkulu uqobo lwakhe? Ngamanye amagama, mlalele ekhaya ngiqonde ukuthi sisangena kwiPasika babethi bayamshaya, kanti akusibo bona bamshayayo. Ngale kwenduku kaMoses kwakuNkulunkulu uqobo lwakhe eshaya indodana yakhe. ngayo kwaphuma amanzi kwasekusindiswa thine ngegazi lakhe nangamanzi aphuma ohlangothini waphila thine. Mlalele ekhaya ngiqonde ukuthi babethi bamshaya kanti ulala lonke ngenxa yezono zethu luvela kuNkulunkulu uqobo lwakhe ukuze mine nawe sisindiswe. Masingabuki nje ukuthi babeshaya amaJuda eshaya uJesu, kodwa masibuke ukuthi uNkulunkulu wayejezisa indodana yakhe kungazathi uyayishaya kanti kuvunelwa thine iminyango ukuthi singena. Besethi uIsaya ngemivimbo yakhe sisindisiwe, siphilisiwe. Nisazongena nje kule Pasika malingafani nelinye, ngoba wonke umuntu uzodla ukudla ezivalele endlini ekhuluma noNkulunkulu. Ngiyabonga balalele emakhaya, ke sithandaze. Ubaba unobubele uNkulunkulu, igama lakho wawukade ukhona umhlaba ungakasekelwa. Mana njalo dwala lethu, mana njalo sonini nanini. Mana njalo wena owanikela ngendodana yakho, mana njalo wena owanikela ngowakho umntwana ukuthi ngemivimbo yakho kusindiswe thine. Sakhumbula lolo suku ke kulezi nsuku silikhumbula sisemakhaya. Imanga kwi-South Africa yethu, imanga kwi-government yethu, imanga kuma-province wonke ethu kwi-South Africa. Lethi nale zweni lakithi kuze kudunyiswe lakho igama. Egameni likaJesu lethi kuthula, Baba. Egameni likaJesu lethi kuthula ezweni lakithi. Kungabibikho abantu ababukela abanye abantu phansi. Kungabibikho isizwe esibukela esinye isizwe phansi. Baba wethu olungileyo, vela njengoNkulunkulu ke. Egameni likaJesu Kristu Inkosi yethu, busise lo msakazo ngoKristu Inkosi yethu manje naphakade. Ameni.